kunkondo nganinge mbuzi kunkondo nasumulule nkondo katikwani anziza kunkondo ekondo yesu kwe yansumulula byebizibwe binje byanuma ekondo yesu kwe yansumulula obwavu nendwadde byantama zenabangayo mukyalo nankuba misota kukyalo nekyolaba mpuuse leero katonda yanyambye yambye kati bantu babeereeyo boogera tekabugemba kokeraga bayiiya n'obukodya ku nsibya ne bakolokota buli kyenkola sibiwulira nze sibiwulira 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 biyingirira muno bifulumira muno sibiwulira ate nesunga mukama takokonye nesunga fyucha yange ntanga sibiwulira sibiwulira nze sibiwulira kamusungusungu ndifumbirwawa nekitunula kutale kamusungusungu ndigatiwadde nekitunula embale ekinyonyi ekyo ekyebuttu kamusungusungu yanimba yewaba fyucha yagitankana olwamanya ati agwe kyoliba zigwakaba nkubuulire towuliriza sitaani byakola buli bw'owulira ebigambo bye oba neddalu ng'enseeraba okukkiriza kuba mukuwulira sikuwulira buli ekiyita ne booleeta loole y'emizimu n'okiyiwa ewange gyensula mu linnya lya yesu nga mpita omuliro mu matuntaddemu obuteera kigambo kya mukama kimala waggulawo tewabaggalawo waggalawo tewabaggulawo sibiwulira 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 biyingirira muno bifulumira muno sibiwulira ate nesunga mukama takokonye nga ne bonsaba ekikumi sirina yeyampa n'olukumi lw'ennina n'omutwala naguleta bantu bakuno bo bwe batyo bakolokota buli kyokola bokuleta katajja zimba buzimba tajja sereka kusereka tajja kuggala ekiggala tajja sulamu n'ozimba n'osereka n'okiggala ate n'osulamu nawulira bingi nga tandika obuulira enjiri ababanda bakuno ayimba atya ne kamiliyone ayimba atya ne Bobi Wine aleeta atya bebe mu kkanisa n'aleeta bayaye mu kkanisa ey'ekkanisa ejja mmulema nebyayimba bijja mmubula n'ennyimba n'ensumba kisa kya yesu ate ng'endawala kati abakolimiroddeyo mukyalo bagambe oye yagamba ojja kufa ozunga mugambe aba abakulogambu osira ne bagambe